Te reo irirangi o te hiku o te ika.
Kua hau tēnei kwani māki hai, mihi kawa tūana kia koto katoa. I runga i tēnei o ngā rangi hau, me kīra, ai tikana me, me rere anō rānga mihi, kia koutou ngā hunga whakarongo, kua pā mai, ki tēnei o ngā tāonga, te reo irirangi o te hiku o te ika. Engari mo te wānei, aha kua e puta mai ana ngā te ua, ai tika na me anga whakamua ai roto i ngā mahi mo tēnei rā ke konei a hau a tainu atu ki te takaumarua a o ngā haora engari mo te wānei hoa mahe a manuhiri tāku ki ngā rāringi toko waia ko koha tērā kua whakawātia mai kia kōrero mai mo i tahi o ngā kaupapa e whakahaere hiana e ia me tōna rōpū ki te taha whakatū wānanga mō ngā wahine, mō ngā whānau e kōpū ana i tēnei wā tonu ko te ingoa o e nei wānanga ko hine kōpū engari māku e waiho. E hoa e koha, whakamārama mai te tino kaupapa o hine kōpū.
Kia ora. Nā reira, kua roa mātou e kawe haere ana i tēnei kaupapa. I raro i te marumaru o ingonei hapu wānanga, hoi anō, i tērā te tau, i te noho tahi māua ko taku kaumātu a mata TK, Tipania Kingi, me tāna kōrero mai mo te whakamāramatanga o te kupu hapu māma, hei tāna awa, koia ngā māma e kōpū ana. Engari hei tāna, ko tāku ke, ko te kaupapa e whakahaerengi ana, e mātou, e tika ana ki raro i te ingoa hine kōpū, te mea ko ira ngā māma e kōpū ana engari me o rātou, kei a rātou huku ngā wawata, ngā mōmoia mō a rātou, pēpi mō ngā uri e haere mai nei, e harai te mea e kōpū ana anake, engari e pupuri nei rātou, te mauri whakapapa, e pupuri nei rātou, e ngā wawata, e ngā mōmoia o a rātou, tūpuna o rātou māsa, o te whānau whānau hoki. Nā te noho tahi ki aia me tāna whakamārama pēra mai taua kupu, ko ka pai nei mātou ta mātou kaupapa ko ngā wānanga o hine kōpū.
Nā e hoa, e koha, ka tū e nei a wānanga ki hea?
Tā mātou Waimari kua puta en tēnei kaupapa ki te tai tokerau. Nā reira, e tū ana tētahi wānanga a te akuhata nei ki roto anō i te hiku o te ika. Naro i te maru whakaruru hau o te hiku, te haura o te hiku o te ika. Ka mutu e tū ana tētahi ki kaikohe i raro i te maru whakaruru hau o te haura o ngāpuhi. Tētahi anō ka tū i te rangi nei, ki Kawakawa i raro i a Ngāti Hine, te hauora o Ngāti Hine. Me te mea hoki ka tū anō tētahi ki te kaipara, ki raro i a te hāoranga.
Rawe.
Ka tū anō tētahi ki whāngarei, me hoki anga, hoki a te hoke tōpai haere mai nei. Nā reira, kua tino whiti katoa te kaupapa nei ki ngā takiwā o te tai tokerau. Me tā mātou hiahia kia kaha tonu te whakahaere o enei wānanga kia tāhe ngā whānau o tēnā takiwā, o tēnā takiwā ki te haere atu. Ahakoa kihia enei wānanga, e āhei ngā whānau katoa ki te whakapiri mai. Ahakoa keihia ngā wānanga nei. Orekau e meana me noho motuhake koe ki Taurohe. Ahakoa tūkihia, nau mai haere mai.
Nā kua tūwhira te kuaha ki ngā hunga katoa kia tau mai? Ki ene mumu wānanga?
I runga anō i te aroha ki te tangata. I runga i te utakaro nui e puare ana ngā kuaha ki ngā whānau katoa. Mehe ko te mea hoki, ko te tino whāinga matua o te kaupapa nei, ko te tuapapa o te kaupapa kei roto i te ao Māori. Ko te mātauranga Māori e kawe ana i ngā kōrero. Me te mea hoki i roto i tērā, ko te hine kōpū tērā, te whānau kei e karapoti ana i aia, tōna rōpū tautoko ko oai nei tira, e pōwhiringi ana rātau katoa te haere mai. I runga i te whakaaro nui ki ngā uri, ka hore anu i whānau mai, engari e haere mai ana, reira, ai, ko ngā whānau katoa ka whakaaro nui, ki te kaupapa, ai, nau mai haere mai.
Nau mai haere mai. Te karawanga kōrero e hoa. Now, just for those that aren't aware, aroha mai, these are antenatal classes for mummies to be, and also extending an invite to their whānau, to their partners as well. It's not just restricted to our wahine. Heoi, e hoa, e koha kōrero mai, talk to us about some of the things that are talked about during these hine kōpū wānanga.
All right, kapai. So, as I said, absolutely the fundamentals of Te Ao Māori are how we deliver the program. So we absolutely look at Mātauranga Māori, beginning with our creation stories, with our narratives that are our stories, our pūrākau, mai ngā tupuna. And we actually tell the story of te tīmatanga o te ao, but actually how that has a relationship with being pregnant, carrying our pēpi right through to giving birth. And so we talk about labour and birth. We talk about preparing ourselves, āhine ngaro, ātinana, āwairua, for the arrival of our pēpi and what a special and important role that is for mama. So our philosophy is that our tupuna choose our mama.
Absolutely.
So we honour that special status of our hine kōpū and create a space in this 2 days to really celebrate what that means. And of course, we have a lot of kōrero in our wānanga, of course. E haram I te mea he kaiako, he tauira. But in our wānanga, we really encourage all our whānau to share in the wisdom of what their whānau stories are. And so we have kōrero about whatever whānau need to talk about. And we really do, we cover a whole lot of things from smoking cessation to, you know, to oral health, all sorts of topics, to safe sleep, to moe haumaru o te pēpi, to nutrition, to physical activity, engari. Really think, looking at actually what are we already doing and how do we do more of that supports te tupu ora o ngā pēpi nei. It's all about investing in these babies that are going to be amazing when they're born.
Ai, he taonga ne.
He taonga.
E hoa, for those that want to get on board, mō awa hunga hihia nā te tai mai ki e nei mō hoi, our wahine out there that are looking at being a part of something, especially during their pregnancy journey. How can they go about it, ehoa, if they want to be a part of these wānanga?
We have a Facebook page that you can absolutely connect to called Te Wānanga o Hine Kōpū, and we have a registration link on there.
Awesome.
So all of our wānanga dates across Taitokero, we post on our Facebook page, and there's lots of photos if you want to see. Because we do also a whole lot of activity with really just firming our kōrero, like creating ipu whenua with clay, using muka, era momo mea, to tie up the pito. So we've got photos, we've got little videos as well. So if anybody wants to go to any of these wānanga, they're absolutely welcome to jump on our page, Te Wānanga o Hine Kōpū, and follow the link. You'll see all the dates. And as I said before, just because one's in Dargaville and you live in Kaikoura doesn't mean you can't come to Dargaville. They're absolutely open. Wherever they're running, everybody is welcome to come. Regardless of, you don't have to wait till it's in your region. So, yeah.
Hey, ngā mihi nui ki a koe. Big mihi to you, koha, for joining us. Hono hono mai ki wā tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiko te ika. Iwa te kaumā whetu, ira ko tahi te iariri.